It's a business I've seen once again.
I praise music, baby.
Nilikupenda toka long time. Na unavyonifahamu moyo wangu una shutdown.
Moyo una shutdown.
Na mimi nitabaki king when you queen na kubisha crown.
Na kubisha crown.
Na vile tunawakumesha wote wana boda.
Mami, why you look so fine? East paka west, hakuna waku combine. Mtoto laini kama brandy ni white. Patakatifu kanisani mama wewe divine. Mama umefuta madhambi yote. Mana una sifa tu kama zote. Tabasamu lako tu linamaliza shida zangu. Niwe wako tu, niwe kwako peke yangu. Kichwani uko smarti, umbea utaki. Maduha wakamati, matoza wakupati. Na waza tu manoti, michongo kama laki. Kamanda uko fiti, moto hawafuati. Aibu yako, aibu yangu kumbe ya. Hawa kuwezi mama, wote umepiga bao. Wachawi chawi wote kwako mama wana chao. Watajiju tu wakalale na shida zao.
Na unavyonifahamu moyo wangu una shutdown.
Moyo una shutdown.
Na mimi nitabaki king when you queen na kubisha crown.
Na kubisha crown.
Na vile tunawakumesha wote wana boda.
Yeah. Nataka kuja kwenu mami kuja kukuposa. Mtaumia sana mama mimi nikikukosa. Rafiki wa Vanessa, Mona Lisa, kina Rosa. Siwezi kusubiri tena mipango ndo sasa. Baby mama namba moja kwenye top 10. Wamekubali washashindwa hawa complain. Na hii wanasemaga mami you off the chain. Yani bada boo bada bang. Nitunze mama nikikosa we niseme tu. Nisha kwama nimeganda hapa kwako tu. Una drama kinafanya ni kupende tu. Mzuri sana, you're so beautiful. Na bado na nipenda hata kama sina pay. Najua na kupenda pia kwako siongei. Na daily uko nami yani day after day. Yeah we making good couple, what more can I say. Si unajua machizo mbea mama tukisha penda. Kuna agenda, mwanzo mwisho tunakuganda. Wote surrender, na kamwe huto tama ni kwenda. Wote ipenda, mwana mama kweli umenibamba.
Na unavyonifahamu moyo wangu una shutdown.
Moyo una shutdown.
Na mimi nitabaki king when you queen na kubisha crown.
Na kubisha crown.
Na vile tunawakumesha wote wana boda. I love you my baby.
Yeah.